radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho nange Venuste Nshimiye Imana. Nange kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu kiganiro cyo gutumwe rugishize mwumvise umwana Denise Mukamubano washakaga umuryango utazi naho akomoka.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Ndifuza kumvisha uko Denise Mukamubano yatanze amakuru amwerekeye. Atuye mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango, akagari ka Nyakarera, umudugudu wa Kayove mu ntara y'Iburengerazuba.
Cyarageze bakajya haza abantu bavuye mu Rwanda, umugabo aza kuhankura aho muri Congo anzana mu Rwanda, ariko ashobora kuba seri yatuzanye ishyira mu kigo cya Florina igisenyi.
Icyo kigo bagushyizemo cyitwa Nguki?
Yitwaga Ingoboka.
Wibuka imyaka wari ufite ugera muri icyo kigo Ingoboka?
Ntabwo nabyibuka, kuko n'iryo zina Mukamubano ntabwo mbizi nimba ariryo zina ryanjye bwite, kuko narimenye maze kugera muri famiye bampaje. Ubwo nyine nabonye bimeze gutyo, kuko abamfashe mbavuye muri Afurina nabo baje, mbese Mukamubano yaba ariryo mwanyise cyane avuye muri Afurina ndifite, barambwira ngo ryaje ku rupapuro gutyo ntabwo babimenye. Ubwo ariko Denise ryo n'ubundi muri Congo nta n'iryo bampamagaraga no mu kigo cya Florina.
Yego. Abo babyeyi bakureze baracyariho?
Baracyariho.
Nibo bakureze baragukuza baragukosha?
Oya, nageze aho nyine dusa nk'abananirwa, ndatongera ndigendera, bigeze umuntu wo mu muryango wa haramfata niwe washyingiye.
Ni byiza ubwo washyingiwe n'uwo muryango wa wakureze ubwo yahagarariye n'abandi.
Yego.
None se mama wawe rero ntabwo uzi izina rye?
Mama ntabwo namumenya, nta n'umuntu n'umwe muri famiye namenya. Uretse amakuru wenda mbambwa nahagara aho, wenda nko muri Afurika n'ahantu wenda banyakiriye, wenda bakamenya nk'amakuru yanjye, wenda bo make, naho njye nta bintu napfa kumenya.
None se iyo Orfolina y'Ingoboka iracyabaho cyangwa nayo barayifunze?
Badukuyemo baduha ababyeyi, ariko uko numva bavuga bavuga ko ishobora kuba itakibaho hakoramo ikigo cy'abasirikare.
Denise Mukamubano, niba hari umuntu wo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya ntawuzi, ariko ufite ikintu kikuri ku mutima ushaka kumubwira, ubabwire. Ni iki wumva ushaka kubwira umuryango wawe?
Njyewe ikintu ndi kumva namubwira, nimba habaye hariho n'umuntu umwe waba uriho mu muryango, niyo yaza tukabonana wenda tukamenyana. Iyo atagira icyo amarira,
komera
wenda tukabonana tukamenyana tukamfasha.
Yego, komera Denise Mukamubano. Ndagushimiye cyane ko waje mu kino kiganiro agasaro kaburaga. Ndagukomeza ubungubu inzira iratangiye kugushakira umubyeyi. Nitugira Imana usa mu muryango ngaho rero komeza utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose.
Urakoze cyane.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi nyinga kokaraje. Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi nyinga kokaraje.
Ikiganiro kimaze gutambuka, abantu benshi baracumvise, bamwe baraduhamagaye bagira bati uwo mwana ni uwacu, natwe twabuze umwana witwa Denise Nyirahabimana, nubwo badahuje izina ariko nuwacu undi aratubwira ati uwo mwana ahuje umwirondoro nuwase Odile nawe waburiye kuri Goma nyina Mukakinani yaje hano mu kiganiro amushakisha nakomeje gushakisha mpura na Leonidas uwihoreye ambwira ko ari se wabo wa Mukamubano kandi nsanga ari byo koko atuye mu karere ka Gasabo murenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani
twarahunganye turagenda tugeze hagati y'arurenge na Gisenyi ahantu hari isoko rya Vunga hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe naho twaherukanira twarinze twambuka tugera muri Zaire hanyuma njye nerekeje mu Gunga ngarambe n'umugore baje kuza mu nyuma bahigoma ngarambe n'umugore baje kwita yitabye Imana hanyuma abana bo rero batoragurwa n'imiryango abagira neza ntabwo yigeze arenga ku kibuga cy'indege ngarambe n'umugore niho baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru ubyara nyina tunahungutse barahunguka nanjye ndakomeza nganya amashyamba aho umungutse usanga nyirakuru yamutahanye nyuma nabwo yaje gushaka umugabo baragenda bigira ibuganje ariko njyeweho ndahari hanyuma ndetse wabo na banyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina rero uretse ko yari atuye Musanze muri Ruhungo ubari mu Tebazi Iburasirazuba ndetse na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire hari uwitwa Mugabo Ukuze hari n'uwitwa Nyandwi Nyamanzi ndetse na nyina witwa Mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare ubwo ni mukuru wa nyina ababyeyi bamaze kwitaba Imana najyanaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga Seyiseri aho za Goma ibigo by'Igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona nibwo nibajije nti uwangana agasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho
ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe
ikiganiro cyo nagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yahunze angana n'ababyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva ariko n'abari inyuma yaho gatoya bwijisha babonekane bo nanyuma navuze ni uwashakisha umwana abifashisha aya mwana ko muzana uwo mwana cyangwa amakemwe yaba akiriho ngo aba namubona akamenya umuryango akomokamo
hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko Mukamubano ariryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu
yitwa Mukamubano Denise
mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye he ari se Ngarambe yari atuye he
aho twari dutuye niho dutuye hahose hitwa kuri Shango aho baje guhuriza Shango Sananduba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi hahoze ari muri komine Gikomero
ngumva kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro buretse gato ndebe yuko Mukamubano mubona
yego
karame ndi mu cyashimye Imana ngiye guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa uwihoreye Leonidas ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe umugabo wawe ntago arataha nta wundi muntu mukuru muri kumwe ubundi ntago mbikunda gutanga amakuru nk'ayangaya umuntu ari wenyine kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyuvuga ko ari so wanyu utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire none rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyize bikomeze unyizeze ngugutware nkugeze mu biganza by'umuryango wawe muganire aracyategereje hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kuraba imutegereje gatoya
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Denise ari hano kuri telefone nawe uwihoreye urahari ndabakiriye mwembi ku ijwi rya Amerika reka mpere kuri wowe muze uwihoreye uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye umubwire uwariwe
Denise muri aho
none
apana wanjye ho muri aho nitwa uwihorero ni dasi aba ndi murumuna wa papa wawe papa wawe rero mugwa mu ntege ndi murumuna we barahunganye tumaze guhunga kire ku gisenyi niho twatatanye hano nitwa muri vunga bambuka goma ngira kujya muri zere ntabwo twari tukiri kumwe hanyuma naje kumenya yuko yitabye imana n'umudamu we ko yitabye imana ukaba wari ufite mukuru wawe witwa mukangabo Ernestina twaje kumubona mu mafoto tumaze kumubona mu mafoto hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina ngo anariho yari afite na nyirarume hanyuma barambwi batubwiye ni ko ugishaka reka tumwe nyirakuru abane n'uyu mwana hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'igoma hose ndagushakisha ndakubuze maze kukubura nuko ndapfuye ariko imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane ndagupfushe nawe kugira ngo uzatahuze
arakumva umugendeshe buhoro ari wenyine nta umugabo ntagahari urumva kwakira makuru nkaya ntago byoroshye nange byananiye kuyakira turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira agende asubiza buhoro buhoro ntago byoroshye kugira ngo umwana yuze yuko nta babyeyi agifite ndavuga se na nyina ariko nubwo bwose abafite ni nkuru atari yiteguye yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira imana azababona ariko turamugendesha buhoro tumukomeze kugira ngo yiyakire ashobore no kugira nawe icyo akubwira mbere y'uko dukomeza uwihoreye uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku ari we ataza amazina y'ababyeyi be ataza aho akomoka yumva ari we wenyine uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre uyu mwana namushakishije ndamubura uti yitwa Mukamubana Denise iri zina rya Mukamubana Denise ni mwebwe mwari muhaye ni se Ngarambe wari mwise
iri zina ry'ababyeyi be bamwise ndetse ari n'abatutsi bamwita Denise rwose ubwo twahunze ari umukristo gatolika yitwa Mukamubana Denise asizwe n'ababyeyi
Denise wamwumvise so wanyu uwihoreye Leonidas ukubwira amateka y'iwanyu nabanje kumusaba ko kubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uri we wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu ngaho nawe musuhuze umubwire icyo kuri ku mutima komera Denise turaza kongera ihangane ngiye kugukupira turaza kongera kuvugana umugabo wawe agarutse sibyo kukureka wenyine ntago ari byo ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine ihangane riga turi hano sibyo so wanyu arahari nanjye ndahari turi hano kugira ngo tugukomeze nabimubwiye yuko afite umuryango mugari ndagukomeza ntago byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye ariko ni igihe cy'amahirwe ni igihe cy'ishimwe ku mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya kuba niyemeje kuguhuzana na Wihoreye Leonidas nuko nemera rwose yuko uri umukobwa we kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire, ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira, mutagomba kuvugira ku karubanda. Ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari, ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijwi ry'Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe. Nimba umaze kuyakira gatoya, uyu mubyeyi wamusuhuza.
Kubasuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, kandi nkaba nakiriye uburyo ambwiye kugumana n'ishaka tuzabona.
Uya muzabona na vuba. Ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane, muzatubwira umunsi muzaba mwemeje, kugira ngo ijwi ry'Amerika izakujyane ikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe, tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero ka Buraga. None muze uwihoreye, wowe uracyafite akabaraga. None rero ubonye umukobwa wawe mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Kandi Imana yongeye kugereka yuko byose bishoboka. Kandi ndagushimiye Jenoside, ndagushimiye Imana kuba umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Agasaro ka Buraga, abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye, gusa Imana ikuba umugisha kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibingibi ndabisohoje kubera ko igihe cyacu cyacu kigeze. Ndagushimiye kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana mubyo kugikomera gukora. Uwo mubyeyi ukuze mfite abana bari umunabe na ba nyirasenge baraho nk'ababyara bose barahari n'umuryango mugari, bose twiteze kumwakira mu muryango kandi Imana iguha umugisha gusa yaguhaye ubuntu.
Urakoze cyane. Uyu mwana arakumva, ari hano, tuzamukumurikira vuba ahangaha rwose, tuzamukuzanira. None Denise Mukamubano, wamwumvise so wanyu witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze, ngiye kongera mubone. Denise, wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi ry'Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose. Abo bose nabo nabugushimirwa, ariko wowe muri kano kanya Denise, ubwo waturutswe, ubwo washoboye kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe ni uwawe mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Icya mbere ndashimira Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Ndashimira Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri Arforina badafite ababyeyi babuze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango. Imana niyo ihabwa icyubahiro.
Urakoze cyane rwose Denise Mukamubano, byaranshimije cyane kukwakira. Uribuka tuganira, narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe. Imana irabikoze, ngaho rero ari wowe, ari na so wanyu Uwihoreye Leonidas. Mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro. Uze kundamukiriza umufasha wawe Denise, na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga, akagukomeza nubwo bose atahari muri kano kanya, mu gihe nkubwira inkuru nziza, ariko umundamukirize, umunkomereze, umushimire. Ngaho rero mugire umugoroba mwiza, amahoro y'Imana. Yego, murakoze.
Kagasaro tugashake kazaboneka, kagasaro tugashake kazaboneka.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Emmanuel Karyango atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo akagari ka Gihembe mu mudugudu wa Munini mu ntara y'Amajyaruguru arashakisha umwana bereye se wabo ikimpaye Griselia baburaniye kuri Goma mu mwaka w'1996 yabaga mu nkambi ya Mugunga aho yageze avuye igatagara mu Rwanda.
Ndi kurangisha uwitwa Itima Griselia no mukobwa wa mukuru wanjye. Indi se wabo
none mwatandukanye mute?
Twatandukanye Goma mu nkambi ya Mugunga 1996.
Yego, hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Nyine ubundi twahoze tuva mu Rwanda twabaje gukambika mu nkambi ya Kibumba. Inkambi ya Kibumba baza kuyisenya, duhungira none tugana i Goma. Niyo tugeje i Goma uwo mwana w'umukobwa aza guhura n'abana ngo babanye igatagara, bamwe ngo reka we bamucumbikire ko ntabwo twari twakabonyeho aho tuba twe tuvuye nyine mu nkambi ya Kibumba. Umwana asigara gutyo.
Yari afite imyaka ingahe bamujyana kumucumbikira?
Yigaga muri Bokose mu munsi wa gatanu. Urumva yari amaze ni mukuru nyine yigaga mu wa gatanu. Mwa gatanu muri Bokose iki Kibumba nusa inyagasuruka muri sosiyali abitwa sosiyali. Gatagara yagiye ari umwana muto kubera ko yavukanye n'uza yari afite icyo kinusi yavutse afite utugu amaguru nyine afite ikibazo, none bamujyana Gatara kujya kumugoroza. Ari umwana muto mbese niho yise primeri. Primeri ayirangije akoze ikizami, noneho nyine aza kwiga muri Bokose nuko yahaje.
Hanyuma se mukuru wawe ari we papa we yaratuye aho ngaho Byumba ya kera yaratuye?
Mukuru wanjye we abanuza mu murenge wa Nuza wa Rubaya, mu murenge wa Rubaya muri Gicumbi.
Hanyuma se uyu mwana w'umukobwa ikimpaye Griselia ahuye n'abagenzi be b'abanyigatagara bakajya kumucumbikira, bo bari bacumbikiwe nande? Ni ikihe kigo cyari kibacumbikiye?
Aho rwose nange kugira ngo nkubwize ukuri, ubwo urumva ni abanuza hari basaza be nabo twari twahunganye, niba bamusize aho ngaho baratubwira ati yahuye n'abana b'abanyigatagara ati bari bamucumbikiye, kubera ko turimo kwirukanga nyine tutarabona ahantu tuba, nta hantu bamusize. Ubwo rero aho twe ntabwo twabaye ntaho twamusize tujya gucumbika ahantu hitwa Isake, ahagana Isake ni nko mu birometero nkari ngavuye mu nkambi ya Mugunga. Nyine twari tugiye gushaka isite nshyashya tugiye kuba umwana tugusiga aho ngaho, mbese ubwo aho ngaho twamaze nk'icyumweru aho twari twaje gucumbika. Ubwo naguma rero ikifatwa, imaze gufatwa rero urumva bamwe bavuga ati ibintu ni bibiri, ni ukujya mu Rwanda. Abandi bavuga ati aho kujya mu Rwanda twe turakomeza amashishi, ariko kubera ko twabonaga umuntu yisaje atashoboye iby'amashyamba twe dusubire mu Rwanda, nta kundi byagenda. None kubera ko umwana tutari kumwe tumaze kwira imishwaro, ntabwo umuntu ntabwo ari kujya kureba ngo umwana ngo yarari hehe, ko twari iryo joro nta muntu ufite aho abanye, dutegereje mu gitondo kugira ngo nyine turebe uko twata ahantu uko nk'uko byagenze dusubira mu Rwanda umwana tutamubonye nuko twatandukanye.
Kwa ari wowe waje ukaba uri se wabo uje kumushaka, mukuru wawe urambwira ko nawe atuye hirya aho ngaho, yagutumye yakubwiye ati ngira ku gasaro ka Buraga unshakishirize umwana wacu wahaherereye, yagutumye?
Venusti uko cyo biteye hari n'abasaza babiri nabo twasize Kongo. Abo basaza babiri nibo bajyaga no kumureba icyo gihe rwose twatandukanye nabo nyine wa mugani bavuga ati ntabwo twajya mu Rwanda, none twebwe tugiye gukomeza ijambo shishi, niwe wari kuduha n'amakuru rwose kugeza n'ubu nabo twarababuze. Hari uwitwa Tumwe Sugestani Sirasi n'uwitwa Sengiyumva Sebastian cyane, abo bana nabo bahise Kongo, nabo twatandukanye gutyo, niyo bari kuduha n'amakuru na nuko bimeze ubwa umubyeyi nyine uvuga n'umuntu wabaye na traumatize na nuko mubwira icyo abana be nyine n'ubwo mukutera gahinda njye upfa gushasha kujya ngo niwe reti mushashiwe bwo nashi ko nyine ngo abana batakiriho nuko nguko baba ayite kuraje nuko nguko
birumvikana niba numva neza wambwiye ko tumwishige na Sengiyumva ari bo bamusize igoma muri cyo kigo ya hari abandi bana bafite ubumuga nibyo
niwe bamusize ko niwe batubwiye banaje ko na mbere uko nyine gomesa twabaje bakajya no kumureba katubwira uko ameze na nuko abwo abana nyine bamugane tujye kugenda ni nibabonye bo babakitura kigaye ni nkabe twabimaze gushwiragira buri mwese ntago iryo shuri nta muntu aho twari turi twese twabimaze gushwiragira nuko nguko mu gitondo ahubwo baravuga ati inkambi urageze saa munani akiri mu nkambi aho ngo yanumuza ati aragira ingorane ubwo abantu baba bati abantu batangiye kujya mu Rwanda ubwo ni wese twe tugiye kusura mu Rwanda abasore bati twe ntabwo twaje tugiye gukomeza za masisi nuko nguko twatandukanye gutyo n'umwana tutanamubonye nta kuri twari kuye ntabwo wajya gusengera mu nkambi ubona inkambi avuga ati nibigeze saa munani umuntu ukirimo aragira ingorane nuko twase dufata turahambira twe twari dufite ingufu nkeya turi n'abasaza nuko ngo twisubira mu Rwanda
none ni ukuvuga rero yuko mwasize abana batatu ba mukuru wawe ari bo Kimpaye Tumwesige na Sengiyumva nyuma y'imyaka 28 ishize nta makuru ambwira ko nta gakuru wigeze umenya ka Tumwesige cyangwa se ka Sengiyumva ntabwo bigeze bagutumaho umuntu baraho ngaho za masisi za sakeza ntabwo bigeze bagutumaho ngo wabwire bate turi hano
yewe muza fene ufite nandi mu dufite n'abandi abandi bakobwa ba mukuru wanjye nabo ngo babanye nawe Kigali nabo batubwiye ati twarashagije irisira rwose
simvuga Griseria ndakubaza Tumwesige na Sengiyumva nta makuru yabo wigeze umenya ntibigeze babatumaho babasuhuza
ntayo ntayo rwose nabo ntayo iyo tumenya ahubwo umuntu yari kumenya amakuru nabo narengero ryabo tuzi
hanyuma se Griseria we nta muntu wigeze ababwira ati naramurabutswe kuri Goma nta makuru imwe ngiye kumenya namwe
nta makuru rwose twongiye kumenya jeneze rwose twatandukanye kuri iyo kigeze cyo umwana azataho kazagira gutyo kugeza ubu nta makuru afatika nta muntu
none se niba kumva ubu ngubu barakumva mubwira amakuru yo mu Rwanda mubwira amakuru ya se ya nyina y'abandi bene wabo baraho ngaho mu Rwanda muha amakuru
akuru namubwira ko hari bari munabe witwa Nuza Solange na Nuza na Angelique na Mahoro n'uwitwa Turyayi Kayo bose bari mu Rwanda baranashatse nyina na Seti Ika barahari na Senzi Mwende Fremu barahari nanjye wabo ndi mu Rwanda nanjye narubatse mfite abana nyine baraje no kwiga mu Rwanda na Mahoro rwose abonye uburyo yaje mu Rwanda cyangwa na yibere niba akiri abari hanze nta kibazo ariko icyo dushaka ni ukujya kutumenya nyine niba akiriho n'icyo ushaka kugira ngo tumenye pe
Emmanuel Karyango urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa ubereye se wabo Ikimpaye Griseria ndagushimye cyane komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze Venuste
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka 8 umubyeyi w'umunyarwanda utuye muri Uganda no mu Rwanda Mukarubibi Esperance abuze amakuru y'umuhungu we yajyanye muri Uganda mukuye mu Rwanda yamusize ku kiyaga cya Victoria aho yakoreraga umurimo wo kuroba kugeza ubu ntazi niba akiriho ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga atuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama akagari ka Shyogo umudugudu wa Gasharu mu ntara y'Iburasirazuba
buriya na Uganda najyanye n'umwana aragenda tugezeyo ajya gukora kuri Victoria tujyanayo 2016 nanjye kuvayo 2017 we asigarayo 2018 ndamusura nsanga arahari twari mu karere mu karere ka Buvuma umwaro wa Gasari 2019 nsubiyeyo barambwira ngo yarimutse ari Karangana. Ubwo rero nageze mu rugo 2019 telefone yanjye barayiba sinongera kubona uko muvugisha kuva icyo gihe kugeza none aha nta makuru ye nzi niba baho niba atabaho ntabwo mbizi nagira ngo nshakishirize.
None se uwo mwana uvuga wasize i Bugande ni umuhungu ni umukobwa yitwa nde?
Ni umuhungu ni na mukuru yavutse bibiri na bambe yavutse 97.
Yitwa nde?
Yitwa Ishimwe Samuel.
Ariko se ujye ujya muri Uganda ubu tuvuganure mu Rwanda ariko se hari igihe ujya muri Uganda?
Ubu nyine naje nakuye Uganda nza mu Rwanda ngira ngo ndangisha ku gasaro kabuye.
Wavuye muri Uganda uje gushaka gasaro kaburaga?
Cyane kubera ko hariya ntabwo nari kubona nimero zawe.
Ariko no muri Uganda Kisoro tuba turi kuri FM Kisoro ahantu hose turumvikana mubyeyi.
None no yari mu karere ka Canada seke niho ntuye. Kisoro ni kure ntabwo kubera ko mu Rwanda n'ubundi hari umuryango ubwo naraje mu Rwanda ndavangoreka nshakishe ku gasaro kaburaga ndi mu Rwanda.
Uyu muhungu Ishimwe Samuel ajya gukora kuri Victoria yakoreraga nde?
Ntabwo umukoresha nari muzi.
Iyo mwavuganaga se yakubwiraga ko akora iki?
Yararubaga.
Yego, yararubaga kuyirobera ku giti cye cyangwa se
ari muri koperative? Yakoreraga umuntu.
Ehe, n'uwo nakubazaga uwo muntu yakoreraga iyo mwavuganaga ntiyakubwira ati nkorera kanaka?
Oya, ntabwo yigeze abimbwira. Nyine yakoreraga kuri Victoria, nanjye twarahabanye amezi atandatu. 2016. Ubwo rero 2017 umugabo yanga kuhaza uhita asubira na Gasheke. Ubwo umwana 2019 ndamusura ngezeyo nsanga uwo mwana yakoreragaho ntabwo ariwe muhamagaye arambwira ngo ari Karangara ngo shebuja amujyanye Karangara. Ngeze mu rugo telefone barayiba bayibye umuntu wari waranguriye simukadi y'ingande yari yarapfuye mbura ukuntu twaturisha. Ndakomeza ndategereza ndawe ndavuga azadusura ndategereza 2021 kugeza none ahangaha niwe wari gucura bwanjye ngira ikibazo ndavuga ngo reka njye mu Rwanda ndebe ukuntu nabona Venuste ngiye ku gasaro kaburaga. Turiho papa wariho nanjye ndiho n'abavandimwe be babiri witwa Rebeka Umuhire na Karangwa Manuel nawe ariho yashize tunabana n'umwuzukuru wacu mutoya witwa Gikundiro turacyari kumwe hariya Madasheke.
None se papa we yitwa nde?
Yitwa Mugabo Winde ku Jean Bosco.
Nawe ari hariya muri Uganda?
Nawe ari Uganda. Gusa umudugudu yasize turimo yari aherutse gusimura ubu twari twaraguze twarubatse turi ahitwa na Ruvure ariko ni muri district imwe na n'igomboro rimwe igomborora n'igateka.
Birumvikana ubu amaze kuba umusore imyaka 27 yagombye gushaka
cyane mbabwe iki kibazo
afite ikibazo ashatse gutaha mu rugo
nta cyamubuza naratekereza intwende yatekereje ko twasubiye mu Rwanda cyangwa atekereje ko nta muntu ugihari ndavuga ngo reka nambuke nze mu Rwanda ndebe ko nabona agasaro kaburaga. Nagiye mbona abantu benshi cyane wafashije n'uriya mwana wo ku Kibuye ejo bundi ni naho nabyumviye neza ni naho uyu munsi natekereje kuguhamagara uwa mwana wo ku Kibuye wari warabuze amaze imyaka 24.
Yego.
Kandi wagiye ufasha abantu benshi narabyumvaga naragakundaga cyane.
Uri umuntu mwiza uzajya ukomeza wumva agasoro kaburaga kubera ko tuba dukeneye abantu nkawe badufasha gufasha n'abandi. Iyo tugufashije nawe
badufasha n'abandi.
Ariko rero dusubire inyuma ndimo ndibaza ikintu kibuza Samuel Ishimwe namwe kubashaka. Nakubwiraga yuko bamaze gukura ni umusore ahakora ni muri Uganda. Kuki atashubije amaso inyuma ngo avuga ati mfite abavandimwe mfite data mfite mama? Iyo utekereje wumva se yarabuze telefone zanyu wumva niki kimubuza kuvuga ati reka nshaka ababyeyi? Imyaka ishize nubwo atari myinshi, imyaka 5 ishize mutavugana, ku mubyeyi ni myinshi.
kumubyeyi ni nyinshi telefone naravuze se telefone yarayibuze na niba yarayibuze nange ngira ikibazo tavuga yaba yaraguye mu mazi yabakiriho mfite ikibazo
ariko nge ndashaka ku kugira ngo nshobore gushakisha neza uyu mukoresha wamukoreshaga kiriye akiri hariya kwitanganyika mbere y'uko yimurirwa ikarangara uwo mukoresha nawe wagiye kumurebayo kurako wagiye kumushaka uramubura ujya handi uramubona usanga umukoresha yaramwimuye umukoresha yari afite mbere ninde kurako umenya uwamukoreshaga mbere byatuma amenya n'uwamukoresheje uwimukiyeho abo bose nabahamagara nkagenda nshakisha nkamenya aho aherereye uwo mukoresha we yari muntu ki yari ikigo yaroberaga ikigo yaroberaga umuntu ku giti cye yari muri koperative se ninde yaroberaga
ntabwo uriya muntu yaroberaga kubera ko icyo gihe tubanayo yari arimo kubyiga ariko nashize amaze kubimenya asigaye aroba akamana na mukene nkanika ubwo rero nsubiyeyo abahungu babanaga baravuga ati yabonye shebuja kubera ko yamaze kumenya ubwato niwe usigaye gutwarwa kuri moteri ntabwo nigeze mbabaza shebuja kubera ko icyo gihe naramuhamagaye aranyitaba arambwira ati nabonye databuja ubungubu yanjyanye ikarangara niho ndimo gukorera ndabwira nti se ndataha tutabonanye arambwira ati nta bwato nabona bugera buvuma ngo nongere nsubire njye ku kazi ubwo rero kubera ko nabonaga azi ko tuba Uganda ndavuga nti naramuka abonye umwanya cyangwa hari igihe bafungaga na Victoria icyumweru mfunga zadusura mbona umwaka urashize ibiri irashize itatu nabwo mfite ikibazo ariko nkakurikirana gasaro kaburaga mvuga nti nimbona imyaka ingahe ishize nzareba ukuntu njya mu Rwanda ndebe ukuntu nabona nimero zawe
none se kumva mwakoranaga kumva yari umwana ugukunze nawe umukunze ko atavuye mu rugo ariko habaye ikibazo ko yagiye gushaka akazi ko wamuhamagaraga akakwitaba none se nta yindi nimero y'umuvandimwe yagiraga nimero yawe gusa
tuva mu Rwanda yari afite telefone ariko ageze mu mazi akora mu mazi telefone ye arayitana irangamuntu icyo gihe ijya irangamuntu yakuye mu Rwanda yaguye mu mazi rwandamo na telefone ubwo rero niho yari afite nimero z'abavandimwe nyuma yaje kugura indi kubera ko nari Uganda ubwo ndagira abona nimero yanjye rero iyo abavandimwe ntayo yari afite
madamu Karibibi Esperance niba uyu muhungu wawe Samuel Ishimwe akumva muri kano kanya niba aho yaba ari hose ari ku cyaga cya Victoria muri aya masaha akaba arimo aroba ari ku bwato abutwaye yaba salima aruhuka avuga ati ikivinda gisohoje cy'uyu munsi niba kumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
niba arimo anyumva Samuel ni umwana wanjye ni ubucura bwanjye ndamukunda kandi ndamukumbuye cyane ku buryo nanagize ikibazo navuga umwana wanjye ndamutse nsanze yaragapfukuma nkumva nagarukana mu Rwanda
buya humura ni igihe cyose nta makuru ye wari wabona komeza wizere yuko akiriho reka tumushakishe dushakire hamwe turebe yuko twamubona ihangane komeza umujishi ukomeze uri mu kiganiro agasoro kaburaga ubungubu inzira iratangiye amakuru tuzayamenya
ku buryo mbafite ikibazo mushiki we akurikira uwo barimo kunsereza akambwira ati samwera abahehe akambwira ati niba yarapfuye wabitubwiye abura ibyo mvuga
ihangane birumvikana imyaka ishize imyaka itanu utazi amakuru ye
utazi amakuru ye
ni igihe gikomeye ku mubyeyi
cyane
ariko ukomeze wizere uburi mu gasaro kaburaga ijwi ry'Amerika tugera kure ufite n'Imana yuko muri Uganda batwumvira kuri FM hirya no hino nitugira tukiye tuzakikugezaho ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze Imana guha umugisha ujye ubana n'Imana umuryango w'Imana ujye uwufasha nabonye umbishe ufasha abantu benshi benshi buri peka kasta ukaburaga yo umbishe ndarira kubera abana mba numva uwaboneye ababyeyi cyangwa imiryango
ukomere
ndi kugenda imbere
ukomere no muri kino kiganiro wabyumvise arabo tumaze guhuza muri kano kanya ubwo nawe rero ushobora kuzaza ku murongo ukurikira
ushobora kubona numvise n'uriya mwana mwakuye muri iriya mirambo y'umuvuto umwana ukuntu yabonye umuryango byinshi mwagiye mufashanya ndagakurikira cyane
ngaho rero mukabibi ngaho rero mukomeze mutegereze mwizeye kandi mukomere
amina murakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kimpege
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe rero
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana wagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1998 afite imyaka 5 avuye muri Congo aho yari yarahunganye n'ababyeyi be yagarutse wenyine Rwagasana abayisenga Eric atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyanza akagari ka Gatenga umudugudu w'Isonga mu mujyi wa Kigali
Ikinzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo mumfashe kurangisha ababyeyi banjye.
Ababyeyi bawe mwatandukanye ryari?
Ababyeyi banjye ntabwo nzi neza igihe twaba twatandukanye kuko nari nkiri muto cyane ariko nibuka amazina yabo, nibuka amazina ya papa, ya mama, nibyo ngibyo nibuka cyane ariko sinzi neza. Ariko numva igihe twaba twaratandukaniye ari 1994 wenda se turimo turahunga cyangwa hari izindi mpamvu zaba zabaye ariko n'icyo gihe numva n'abamerukana n'ababyeyi banjye
papa wawe yitwa nde
papa wanjye yitwaga Rwagasana Ndagijimana Pascal
mama wawe
mama wanjye yitwaga Mukamutesi Jacqueline
none se wari ufite imyaka ingahe
imyaka njye ntabwo nyizi neza ariko igihe nageraga muri Alsana bambariye imyaka 5 icyo gihe kandi hari muri 98
98 baguhaye imyaka 5
yego hari uburyo twafataga ugacisha ku gutwi bari barimo bahitamo abana bamwe bajya ku ishuri abandi baba baretse kujya ku ishuri icyo gihe rero baklasa njyewe ubwanjye bakira mu bantu bari muri iyo myaka nk'itanu gutyo niyo mpamvu bikomeza kumbera urujijo ndetse nkavuga nti bishingiye ku mateka y'u Rwanda wasanga naba naratandukanye nabo wenda turimo turahunguka kubera ko bishingiye ku mateka y'u Rwanda bigahurira n'ukuntu nanjye nibuka nza mu Rwanda nibuka nza mu Rwanda mu ndege ndi kumwe n'abandi bantu bivuze neza rero yuko niyo naba nari mfite iyo myaka nk'uko abanyakiriye babyanditse na n'uyu munsi nk'abagibikoresha ariko birashoboka ko naba ntaratandukanye nabo muri 1994 wenda nkaba naratandukanye nabo nyuma yaho wenda muri ubwo buryo bwo guhunguka cyangwa se nda bakaba baragiye bapfa wenda bakagwa mu wenda hatari mu Rwanda niko ntekereza mba numva byanze bikunze njye naba naraburaniye nabo ahandi hantu hatari mu Rwanda
yego none gerageza kwibuka iyo ndege mwajemo mutaha mu Rwanda mwayuririye he ahameze hati
iyo ngerageje kwibuka hari ibintu nibuka hari nibuka hano mu mutwe wanjye hitwa za Nyangezi ndetse kuva nkiri muto nakomeje kwifuza kuzahura n'abantu ngo numve ko hari amateka yabo bampa ndetse nagiye ngerageza no kwibaza nimba hari abandi bantu tuba twarazanye muri iyo ndege ariko mba numva iyo ndege byanze bikunze nk'ahantu twaba twarayuririye iyo ngerageje gukurura amashusho yo mu bwana bwanjye mba numva byanze bikunze hari nko muri Afurika ahantu runaka muri Afurika ariko nyuma umumama wanyakiriye yambwiye yuko hari abana bazaga muri Arsena babakuye muri za Congo Brazzaville mu bihugu bitandukanye nuko ntabwo rero nasobanukiwe neza hano naba naye rayuririye kuko ibitekerezo byanjye ubundi bigarukira ahantu tuza turi mu ndege turi abantu benshi bagenda baduha amabiswi bagenda batubwira ati muvemo hano mwinjire muri izi bisi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nibuka ibintu byinshi cyane ibyo nibuka bya mbere iyo ndege nibuka ndi nk'ahantu mu ishyamba nkanyura ku bantu mbona bapfuye ari benshi ubundi nkibuka umuntu waba warangize ku rutugu ametse ku rutugu agenda nshishanu mu byondo byinshi uko biri kose mba numva ko byanze bikunze naba narabaranye n'ababyeyi banjye mu gihe gitandukanye no kuba cyaba ari cyo muri 94
niba wibuka Nyangezi Nyangezi iri mu gace ka Walungu mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ikibuga cy'indege kiri hafi ya Nyangezi ni iki Kavumu kandi ntago wakurira indege uri Kavumu utahi Rwanda byabisa no kugenda na bisi cyangwa ni kamyo cyangwa n'ubwato ariko icyo gihe wanyura ku nkombo n'ahandi icyo gihe ntago wakurira indege Kavumu utaha mu Rwanda
urumva kubera ko twabaga turi abana benshi ari n'igihe washoboraga gufata ibyo abandi bana barimo baravuga ukagerageza kubivuga iyo nza kugera amahirwe yo kuba narabonye failo yanjye ahantu muri Alferne yanyakiriye byari kumbera byiza bikarushaho kumfasha kuba nabyibuka byose wenda bashingiye ku byo naje mvuga ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona failo yanjye kuko Alferne zimaze kuvaho njyewe amakuru mfite nuko nagiye kuri Alferne ejo bundi muri uno mwaka mu kwezi kwa kane bambwira ko fero zacu bazitwitse wenda iyo nza kuba mfite amakuru yose nari kuba nzi neza uko aho ikibuga cy'indege naba naravuyeho
mbese iyo bisi yabazanye mwaje mu ndege mugera ahantu hanyuma bashyira mu bisi mwinjira mu Rwanda Alferne wagiyemo iri mu kahe gace ku Rwanda iri mu majyaruguru iri mu majyepfo y'igihugu
Alferne nagiye biri mu majyepfo y'igihugu ahantu hitwa Imuhanga ni muri Shyogwe iyo Alferne yari umugabo witwa Fred Nkunda ikigo cye cyitwa Jamo mu ncamake Jamo ntago nzi neza icyo bivuga ariko cyari cy'umugabo witwa Fred Nkunda kiri Shyogwe ubwo ni muri Muhanga ubu ngubu mu ntara y'amajyepfo ubwo ni muhahoze ari Gitarama
aho winjiriye mu Rwanda bivuga ko ari huguma icyo gihe hari ibigo byinshi bitandukanye by'impfubyi abana bari benshi bakeneye kugera aho bashyirwa bagendaga rero bashyira harbonetse umwanya ariko ndagira ngo ngusubize inyuma gato nanone iwanyu bakubwiraga ko mukomoka he mu Rwanda
ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nibuka ishusho y'ababyeyi banjye cyangwa undi muntu wari wese ugeze ambwira aho nkomoka icyo nibuka gusa ni uko aho nagendaga ngera hose muri ubwo buryo bw'uko bagendaga batwimura aho nageraga hose nagendaga mvuga amazina y'ababyeyi banjye kandi nk'uko nabikubwiye muri uno mwaka nabashije guhura n'umumama wanyakiriye bwa mbere ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye iryo yambwiraga ntavugaga neza n'iryo ryitwa Rwagasana ariko nshingiye ku bimenyetso by'uburwayi naba naragiye ngira imyotso mfite ku nda nkashingiye kuko yarambwiye ko ari we wagiye agira uruhare mu kumvuza mba numva byanze bikunze ibyo yambwiye ari ukuri amazina yanjye sinigeze nyahindura kugeza n'ubu ngubu kandi ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye
nubwo rero ko wikiranwa na papa wawe witwa Rwagasana na witwaga Rwagasana
yego nitwa Rwagasana Abayisenga Eric ariko Rwagasana ryo narivugaga nabi Abayisenga Eric izina ryo ntajya nibagirwa kuko mba numva ryibuka neza cyane
cyari bakuru bawe wari ufite
iyo ngerageje gukurura amashusho mu bwana mba numva hari barumuna banjye nubwo ntazi amazina yabo kuko nibuka ko hari ahantu twajyaga duca nkanibuka ko muzehe wanjye yakundaga kudutwara inyuma mu modoka isa nkaho ranazina modoka bita Helix ndabyibuka nkibuka ko ahantu twakundaga guca ahantu hasa nkaho hari amazi menshi ariko ntabwo menya igihugu icyo ari cyo ariko nibuka ko yakundaga kudutwara mu modoka kandi mama yabaga ahetse undi mwana Icyo nibuka neza no kumenya ngo amazina y'ahantu yarahana.
Aho ngaho hari mu gihugu cy'amahanga cyangwa se hari mu gihugu hari mu Rwanda?
Ntabwo nzi igihugu cyari cyo.
Papa wawe iyo urebye yabyukaga mu gitondo wabonaga kuri iki? Yabyukaga yambaye isarubeti, yabyukaga yambaye ikanzu y'abaganga se, yabyukaga yambaye umwenda bagisirikare, yabyukaga yambaye iki? Yabyukaga ubona agiye gukora iki?
Iyo nkunze kugerageza kwibuka ndanumva nta kindi kintu kiranzamo papa yaba yarakoze kuba yari umusirikare.
Iyo Helix iyo mwayijyagamo wabaga wicaye imbere uri kumwe na mama wawe cyangwa se wabaga wicaye inyuma uri kumwe n'abandi bantu?
Oya, nakundaga kuba nicaye inyuma ndi njyenyine, ahubwo mama niwe wabaga yicaye ari kumwe n'abandi bana. Kuko ikintu gituma mbyibuka cyane ni uko mba numva hari ahantu yacaga hari imikuku myinshi, nkumvira asa nk'aho ishaka kunjugunya ahantu nabonaga ikintu kimeze nk'ikidendezo cy'amazi. Ariko urumva ibyo byose ntago mba mbyibuka gutyo, ariko hari n'igihe ngera aho ngashidikanya nkavuga ni se ko ari ukuvangirwa wenda n'andi mashusho. Hari n'igihe njya nibuka abantu bagendaga bambuka imigezi hejuru y'ibiti, bagenda hejuru y'ibiti bamwe bakagwa mu mazi. Hari ibyo nibuka, bamwe ugasanga nk'umuntu bamarashe wenda yari ari mu bwato. Ibintu by'amazi bikunda kunzamo cyane kandi mu buryo busa neza. Iyo maze gukura rero nkabisanisha n'ubuzima bw'iki gihe, hari igihe mba ntekereza ahubwo nti wasanga ari nk'ahantu twari dutuye hafi y'amazi, cyangwa se akaba ari nk'intambara wenda yaba yaradusanze ahantu hafi y'amazi ku buryo abantu bahungaga ari benshi. Mba nibuka ari nk'umuntu nshyira ku rutugu bambwira duhunge, ariko ntabwo mbasha kumenya nyine neza, ntabwo mbasha kubisobanukirwa neza ngo mvuge ngo twari ahantu cyangwa ahangaha. Ikindi nibuka nuko muri izo rwa serera zose nibuka hari umumama umpa ibyo kurya ariko biri mu rukoma. Ibyo byo kurya byari isombe, ndabyibuka yari isombe iri mu rusenda rwinshi. Ariko agiye kunsabira ubufasha ku muntu wakabaye ameze nka nyumba kumi, amubwira ko adashobora kunyakira.
Ndashaka gutinda gato kuri ayo mazi wabonye, ntabwo uzi aho wari utuye. Mu Rwanda kera hari ibintu by'ibimodoka byahabaga byahingaga cyangwa se byatwaraga ibiti cyangwa amatafari bakabyita tingatinga. Ijambo tingatinga cyangwa se tingitingi iyo ryumvise mu mutwe wawe hari icyo rikwibutsa?
Tingitingi ikintu, ubundi ijambo tingitingi ni ijambo inyangezi. Ni amajambo abiri nkunda kwibazaho ndetse nkumva nanahura n'abantu baba bahazi, bakaba bambwira wenda nkumva ko bamfasha kwibutsa, wenda nkaba nabwo n'ibirari byabo.
Noneho rero aho ngaho tingitingi waba warahageze umaze kunyura mu mazi, mbese aho ngaho waba ariho wuririye indege, mbese waba warageze mu nkambi y'abantu, hari igihe se babashyize hamwe bavuga bati mwitegure murataha mu Rwanda, hari ikintu wibuka?
Ndabyibuka, ndabyibuka ko hari igihe batubwiye ati twitegure tuzataha mu Rwanda. Ndetse hari n'indirimbo nkunda kwibuka bajyaga batwigisha zari zivugaga ubwo tuzataha, harimo yavugaga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha. Ariko icyo gihe nari naramaze kuburana n'ababyeyi banjye, bakatubwira yuko batubwira ati tuzataha, kugeza bakajya bimura amatariki, bimura n'iminsi, kugeza igihe nyine twaje gutaha tunyura muri izo ndege, bagenda baduha n'amabiswi. Ndumva nabyo mbyibuka. Ndetse abana benshi icyo gihe birutseho bararuka, ariko iyo urwo rugendo rwari rurimo abantu bavangitiranye, harimo abantu bakuru, harimo abana. Gusa nyine kuva icyo gihe sinigeze mbasha kubona umuntu n'umwe waba wari waraje muri urwo rugendo wenda kuburyo yanyungura ibitekerezo, wenda mbwira ati twavuye ahantu.
Hari aho mwageze babinjiza mu mabisi hanyuma babajyana mu Rwanda?
nibatinjije muri bisi ariko ibyo nibuka neza bisi nzibuka tubanje kuva mu nkambi inkambi yo mu Rwanda kuko indege neza zatuzanye mu Rwanda ziratuzana zitugeza ahantu mbona nibuka ko baba baratwakiriye turangije twa campinga mu gihe runaka icyo gihe rero kirangiye nibwo twagiye muri zo bisi zigenda zitudeployinga mu bigo by'imfubyi ibyo byo ndabyibuka ndanumva ari nk'ejo mu gitondo ibyo ndabyibuka neza cyane
hari amazina y'abarumuna wawe wibuka
nayo nibuka ahubwo mba numva ko dushaka kuba twari nk'abantu basengera muri ADEPR ibyo mba numva dushaka kubyibuka ariko ntabwo nzi impamvu byo bidahita biza cyane ariko mba numva dushaka kuba twarasengeraga nko muri ADEPR
iyo uwabajyanaga gusenga ku cyumweru ninde ni mama wanyu cyangwa na papa wanyu
narajyanaga ni mama wacu niwe wakundaga kutujyana gusenga ku cyumweru wowe ntabwo yakunda kuba yaje
iyo ndirimbo igihe nikigera tuzataha iyo papa wawe yabaga abatwaye mu modoka yarayiririmbaga ukayumva
papa wacu rero we ntabwo muri iyo ndirimbo aho nyibukira nta mubyeyi n'umwe wanjye nari mbifite yego nta mubyeyi wanjye n'umwe nari mbifite kuko ndibuka ko nawe kugira ngo ngere aho ngaho izo ndirimbo zaririmbirwaga ari nk'ikintu kimeze nka mikoro cyaciye mu baturage bagenda bavuga bati abafite abana b'abanyarwanda bagomba kubarekura bakagenda iyo mikoro niyo yagiye ivuga ahantu abo bana bagombaga guhurira ariko nzongeye ntekereje nk'imyaka mba ndumva bari nk'imyaka za 97 bishingiye yuko mama yambwiye yuko ari muri za 98 twageze hariya uko biri kose mba numva ari nk'97 n'ubundi muri icyo gihe
none Rwagasana mbwira imyaka 26 hafi irashize ishobora kuba ari 27 kubera ko ntabwo wibuka neza igihe watandukaniye n'ababyeyi bawe ntabwo wibuka neza aho murumuna wawe cyangwa barumuna wawe baba bari birumvikana ko hari abagiye bavukira mu mahanga aho mwari muri abo bose barakumva muri kano kanya niba bakiriho ni wa munota ntanga w'abantu bazana mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo muvugishe umutima ni iki wumva ushaka kugira abawe bakumva muri kano kanya
ikintu nababwira ni uko ngeze umugisha nakongera guhura nabo nkababona kubera ko naciye mu bintu byinshi nabashije kugenda ngerageza kwiyubaka kwirengagiza yuko naba naraburanye nabo ariko hari igihe kigera nk'ubu nkumva byanze bikunze ngomba gukora uko nshoboye kose nkababona mbarumva ndakumbuye n'ubwo ntabazi ariko mba numva mfite amatsiko yo kuba nababona cyane cyane nkurikije nk'ibintu naba ngerageza kugenekereza mu mutwe mba numva nka mama wanjye ari umuntu waba yaratwitangiye cyane bitewe n'ubuzima numva yaba yaragiye atunyuranamo mbese bumve yuko aho bari hose baba ari wenda kuko naciye mu bintu byinshi njya nibuka amashusho y'imirambo nagiye ndenga nimba baba barapfuye ariko ndanumva mfite icyizere cy'uko haba hariho abakiriho ariko babaye batarapfuye bagumva yuko ndimo ndabarangisha kandi mbakumbuye kubera kongera guhura nabo ubuzima baba barimo bwose nanjye ubwo naba ari ndimo bwose aba nabagerera umumaro kuko nicyo kintu ahanini kifatika numva ngenda nabashakira mba numva byanze bikunze ubuzima barimo bashobora kuba bwaba atari bwiza niyo mpamvu nifuza kuba nahura nabo
Rwagasana Abayisenga Eric ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane Venuste namwe ndabashimiye kubw'ikiganiro cyiza mukora
Agasaro Kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'umunsi nano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya muhamagara mwohereza ubutumwa bwanditse kandi mugatanga umwirondoro wayo aho mubarizwa n'incama cyo kuntu mushakisha nizo nize rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere igisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana